Get free music on mdundo.com.
When I'm with 047, Stucky them. We are one and go me, Stucky them. Staki dem mwenye kilo mana atanipa kilio. Staki dem wakichaga atanichoma moto. Staki dem kibongi wana akili ndogo. Staki dem wakigehe atanilisha umbo. Staki dem wakizalamo atenda kunisuta. Dem wakihaya toleo siku na kufa. Na uyo dem wakimasaya ataniwa nikichepuga. Staki dem wakichina atanilisha chula. Akati kwa mpalange nimemwacha misibuza. Staki dem wakisukuma atanifundisha ushamba. Staki dem wasumba wanga nasikia wote wanga. Staki dem wakishua staki kabisa mano anapenda chini alafu bado mabikla. Staki dem bisikali nyuma kalie dogo. Wasapo na fuju nyingi tatizo chumbani gogo. So staki dem. We are one and go me staki dem. Kiingereza staki demu askari geto atafanya defender. Staki demu mbamba hawapendi koga. Staki demu walimu japo napenda kugonga. Staki demu wenye saluni mana mwisho talilemba. Staki demu usi hawa najipendekeza. Staki demu wakitanga kasau familia. Staki demu wakikuli atanipiga ntakimbia. Staki mademu wachuo wanapenda bia wanakula miogo tatizo wajatulia. Staki demu mwenye gari mana taleta garika. Staki demu mwenye zigo nitashindo kujituisha. Staki demu wakishua staki kabisa mano anapenda chini alafu bado mabikla. Staki dem bisikali nyuma kalio dogo. Wasapo na fuju nyingi tatizo chumbani gogo. So